guarantee.
Yeah, yeah.
You'll go on the best.
Sauti ya kinanda namba nane yake figa kanweka kwa kiganja ananipa vyovunguni na sio dana dana nyama wazi wazi kitanda chetu ndo kiwanja hatena mtoto kwenye bedi cappuccino acha nikubebe kwa mikono sina wasiwasi uongo chini nikutekenye kwa jino Sima kibatali, dada wewe tu anze safari
Dada wewe,
mahalu wani, yasha nipanda kichwani
Hani wewe,
baby baby move for me, so kimoja chani
Baby wewe,
mahalu wani,
yani wewe Nidonyo, donyo, dada nikulo
Ni papa sage mwili muzima, baby watanera Dera funga fundo Shikika da yeah. Wendo roho yangu yeah. Mami yeah. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah.
Mtoto staga Shaku shaku stabwae Nalichezaga Shepu kigoda kigoda Kiuno kama feni Ukinyongaga Mashallah